It's 9-6, baby. Call na nekosha, window faraja yangu usawa huu. Mangina lini tocha, kisa sina vyangu mtembea kwa migu. Mungu fundia meniletea wewe, navo nikataka na kuita kiwembe. Ukiwa shambani unanitaka jembe. Choka bongo twende kwa madiba. Na huku papa bongo watakuiba. Kisu livo mzuli unanipa shida. Na nilivo na manguvu sita wapiga. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you.
Nikikuona na sweta kaboja ni peti peti. Mendo yangu wabe taiti. Johnny Betty Betty, yeah. When do you know I'm a bit tight? Oh my girl, you're on fire. My only one was it to wake up, we want it only now. See, come channel. Please don't get tired. When you're jelly, we'll go away. When you're
baby, you changed my life. Kitokea tukiacha na Mungu akupe good life. Mani yangu inanituma mpaka mauti wende wife. Sipenda ni ugomvi, love for you, I can fight it. Mama nanweka road
juju.
Nataka twende town kwa migu. Penzi la kono machanganya na juju. Na kama shule weni chukiku. Ukichoka bongo twende kwa madiba. Na huku papa bongo watakuiba. Yesu livo mzuli unanipa shida. Na nilivo na manguvu sita wapiga. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you.
Nikikuona na sweta kaboja ni peti peti. Mendo yangu wabe taiti. Johnny Betty Betty, yeah. When you're young, I'll be tight.
I'm on a new carol,
juju.
Nataka twende town
kwa migu.
Penzi la kono machanganya na juju. Na kama shule weni chumiku. Ukichoka bongo twende kwa madiba. Na huku papa bongo watakuiba. Yesu livo mzuli unanipa shida. Na nilivo na manguvu sita wapiga.
Oh my girl, you're on fire. Moyoni mwangu sita weka wiba ni tauli na usiku mchana. Please don't get tired. Mwono jali mungu kuhiba asha wafanya kitu mbaya. Nikikuona na sweta kaboja ni peti peti. Mendo yangu wabe taiti.
Killer.